ekkitinol capannayi e joyi alkali en e ruut. Assalamu alaikum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jaumu salama giɗɗo ko moye fama e dowo dow lawol gongaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonɗuka be maako ha foroy. Min coyarake gartuki amin hande nga waddango on siriya mon ka lawol gongaku. Hande nder yebre siriya ɗiɗaba min giɗi larugo tariha yiide wonde bolwaka nder bindi ceniɗi. Nden kam min ɗon ewno on ngam heɗitago tariha ka be boɗɗum. Nder siriya men cakitika en ginoɓe bannoy Yosuwa jagganiɗo Musa ɗowri ɓiɓɓe Isra'ila en ha lesdi Kanana. En jangi bannoy Allah ardirino Yosuwa e Isra'ila en ngam medugo konne en maɓɓe e be nastingo Isra'ila en nder lesdi Kanana mbondi kalkal banno o inirino ɗum ha kakirawo maɓɓe Ibrahima diga ɓoyma. Hande min tammi ekkitago defte ceniɗe ɗiɗi tokkiɗe deftere Yosuwa, ɗum kanje ngoni defte alkali en e ruut. Defte ɗiɗi ɗe ɗon bolwana en ko sali hakkunde zamanuru annabi Yosuwa e ndu Dawda. Hidde ko puɗɗen deftere alkali en, min giɗino jangugo kubaruwol ngol Yosuwa wasi ɓiɓɓe Isra'ila en hidde o maya. Ha fasluwol ragarewol diga deftere Yosuwa en giino Yosuwa mofti kala ardiɓe Isra'ila en fuu ngam matingoɓe e susɗingoɓe be yiɗugo Allah duumiɗo e ɗowtanago mo. Kanko gurtinoɗoɓe diga Misra e dokkunoɗoɓe lesdi Kanana mbondi ha ɓe genano foroy. Nane bolle ragareje ɗe Yosuwa wolwi, o wi'iɓe, to ɗum fottanay on on kuwana jawmirawo, nden kam cuɓe hande mo kuwanton ɗum. Ko labbiɗi kakaji mon cuji dani gaɗa Efratis, ko labbi Amori'en ngam on ɗon joɗi nder lesdi maɓɓe. Amma min be saare am min kuwanan jawmirawo. Nden moɓre Isra'ila en jaabi Yosuwa, minin bo min kuwanan jawmirawo ngam o Allah meɗen. Amma en daro ko sali be gonga. En ɗon janga jonta nder deftere alkali en ha fasluwol ɗiɗi, bindi ɗon mbiya, yaake Yosuwa ɗon ɓe yonki tawon ɓe cujidani jawmirawo, ko ɓawo mayde maako bo ɓe tokki sujidango jawmirawo, yaake dotti'en Isra'ila ɗon ɓe yonki. Kamɓe ɓe ngino kuuɗe maako mawɗe ɗe o huwani Isra'ila. Yosuwa ɓi nuna suka jawmirawo mayi duuɓi maako temere e sappo. Ɓe uwimo ha geɗa lesdi maako ha Timnat Serak nder koseje Efraim ha woyla hosere Gaz. Nden yidere Yosuwa fuu maayi hawtoyi be kakaji muɗum'en. Yidere feere tokkiɓe, kamɓe ɓe gejjiti jawmirawo e ko o huwani Isra'ila. Yimɓe Isra'ila mbaɗi ko fottanayi jawmirawo ngam ɓe cujidani baalji. Ɓe acci jawmirawo ɗowanteɗo kakaji maɓɓe gurtinnoɓe lesdi Misra. Ɓe tokki labbi ummatoje taariɗe ɓe, ɓe cujidaniɗi bana ni ɓe tikkiniri jawmirawo. Ɓe acci sujidango jawmirawo ɓe cujidani baalji e asteraji. Bana ni en darino Isra'ila en gejjiti Allah jawmirawo maɓɓe. Ɓe gudinimo e ɓe puɗɗi tokkago dinaji ummatoje taariɗe ɓe. Amma ummatoje andano Allah gongajo e ɓe marayno wolde maako. Kanjum woni dalila ɓe ndewanno lauru Baal. Baal latino lauru ndu ummatore Kanana ko citirino ban Allah. Ɓe ɗonno gaɗana ko'e maɓɓe suraji nanduɗi be Baal e ɓe ɗonno cujidanaɗi. Ɓen mangtannoɓe Baal tammino ɗon ndewa Allah, amma nder laɓɗum ɓe ɗonno tokki sujidango seydanu. Nden ɓe paamayno ɗum ngam seydanu ɗonno sarga ɓe. Seydanu sargino bo ɓiɓɓe Isra'ila ɗuuɗɓe, e ɗum dalila ka waɗi ɓe geddi jawmirawo Allah e ɓe puɗɗi rewugo Baal bana ummatoje taarinoɗe ɓe. Bana ni en ndarino ɓurna Isra'ila en gujini laawol ngol Allah maɓɓitino, wato ban tawreta Musa e laawol ndabbawa kirsetenga dow hirsirde ngam suddugo hakke. Amma ɓe cuɓino ɗowtanago laawol kallungol, laawol ngol diina Baal dow tokkago laawol Allah timmidingol. E nden bo umrore artunde nder dokaji sappo ɗi Allah jippinanno Musa dow hosere Sinai ɗon wi'a, ta jaɓɗowanteɓe woɗɓe sey min feere am, ta suji dandi, ta teddindi, ngam min Allah jawmirawo mi don dabba yide ma fu, mi hitoto aibe waibe yam ha bibbe mabbe, ko hataniraabe mabbe e njatiraabe mabbe bo. Amma mi huwanan yidbe yam dowtani be umroje am mo'ere ha gide ujineje. Amma burna Isra'ila en teddinai Allah jawmirawo e dum lati dalila ko Allah hitoribe. Tokkitinen ma fasluwol didi digam deftere alkali en, bindi don biya. Himbe Isra'ila ngadi ko fottanai jawmirawo ngam be cuji dani balji. Ngam majum jawmirawo tikkani Isra'ila en masin, o hokkibe ha juude jananbe, jabtobe kuje mabbe. O hokkibe ha juude konne en mabbe taribebe, habe mbawai hisnugo koe mabbe. Kotoi benjehi fu jungo jawmirawo honibe, nastinibe sarru, bana o winobe, be billibe masin. Bana nika din, deftere alkali en don wiya noy Isra'ila en chatiniri berde mum en gudini dumiro. Kanjum wadi konde ifu, Allah hokkiti be ha juude konne en mabbe ngam hita gobe habe keba anditugo hakke mabbe ebe tuba. Kala nde Isra'ila en gadi tubu mbongu fu, Allah hokkino be ardibe ngam hisnu gobe konne en mabbe. Min gidino wolwan goon hala susbe be ban ko larani Gedeon, Barak, Samson e tana mumen. Amma wakkati accata min ha min gadadum. Amma on bawan jangugo be koe mon tariha mabbe nder deftere alkali en. Nder dammudum deftere alkali en don hollita en no kala nde Isra'ila en daiti Allah fu o hitake be no ngam be ngailito be accha hakke mabbe be ngartanamo. Toni be tubi. Allah neldan be ardido ngam hisnugo be konne en mabbe. Ndado woni habaru tariha deftere alkali en. Nonnon dum lati gonga. Ndey fu Isra'ila en nonno ngedda Allah. Amma soynde holare mabbe wawanno hadugo holare Allah kadina. Wadata ko sam. Dum gonga Allah donno hito ben yeddan nobe. Amma o donno hakkilana ummatore Isra'ila. Ngam o fotaino yejitidgo ko inanino Ibrahima digam boima yakende o winomo. Ummatoje duniyaru fu dabban barka kandokkan mi daigol ma. Allah yidino wartirgo daigol Ibrahima ummatore nde kisno o duniyaru tammi wurtago e mudum. Wala ko wawanno hadugo taskara Allah mbotka. Na hakke Isra'ila en, na Fir'auna, na yimbe Misra, na ummatore Kanana, na dina kalluka bana kabal, na seidanu behore mumbo. Kodume, wawatano hadugo taskara Allah ngam nuldugo kisno duniyaru digam ummatore Isra'ila. Hani tokkitinen jonta ngam daren deftere famar de tokkotonen de alkali en, mkaire woni deftere Rut. Tariha deftere nde laati mbelka. Dum donnandi be pindi mbondi ngurtindi chaka jiddere hatchunde. Ko pameten kam deftere nde don wolwana tariha debbo ginnoro Allah chaka zamanuru wonnindu e ruditindu. Min bawata jangugo ande deftere Rut fu, amma min bawa rammitinan go onde. Ande Rut laati ajabajo mo gorko mum mai. E o wonaino mo ummatore Isra'ila, o latino Moabijo, jodinodo lesdi Moab. Kenno ndi fombina lesdi Isra'ila. Yimbe Moab tonno kauti rewugo labbi e yawa gono Allah Isra'ila e Isra'ila en. Debbo o noddetedo Rut yawaki no Allah Isra'ila konde o lati Moabijo. Amma to gonga kam Rut nuddinino Allah Isra'ila be bernde wore. Rut nanino be don bolwana kaefiji kaidinidi di dumido wadino yakende o rimdina mobre Isra'ila digam juude Misra en. Rut nannodo bo bolide kaide holego de annabi Musa winduno nder Taureta darande lawol kisndamgol Allah taskino. Rut nuddinodo jawmirawo be bernde mum fu e jamnodo habarundu o hokkuno Isra'ila en bo. Amma Rut donno joni nder lesdi Moab chaka rewobe labbi. Saroji Rut latino rewobe labbi. E Rut danyamano nder dina mabbe. Amma Rut nuddinai fahin dina baba mudum. Rut nuddinino Allah Isra'ila. Endarino kadin Rut wawi suban gohore mum ko tammino wadugo edum latakino koirum. Handino Rut jodo nder sare baba mum. terano be gorko mo andano Allah Israila na, malla kan dannodum mo o wailito o hokkita bawo sare baba mako nden o dilla lesdi Israila na, ɗum cubol ngol hanino Rud waɗa e ɗum latino chaɗɗum masin. Hidde ko ndaren ɗum lawol ngole Rut subi ande o wodino pecciɗɗirawo debbo biyeteɗo Orpa. Bana Rut non Orpa bo andirno Allah Israila en. Pecciɗɗirawo Rut hanino kadi kanum bo subana hakkunde tokkago dina baba mum malla tokkago dumiɗo Allah mo Ibrahima, Isiyaku e Yakubu. En daro jonta ɗum lawol ngol Rut e Orpa cubi. Orpa kanum subi lawol ɓurdugol hoygo wato be joɗago er sare baba mum e te'a gorko gonduɗo be baba mako dina ngota. Amma Rut kanum subi wurtago sare baba muɗum dilla lesdi Israila ngam Rut famino goɗɗo wawatano rewugo Allah en ɗuɗɓe. Goɗɗo fotai rewa Allah mo Israila en e labbi Moab en fu hautade. Ngam man waɗi Rut wailiti hokkiti ɓawo dina baba mum. Rut famino ɗowtanago Allah ɓuri dow goɗɗo ngam o heɓa o tokko Allah geto e gongajo. Rut ɗon no reni lural be yimɓe sare e sobiraɓe muɗum. Bana no wolof en mbi'ata kajaɗo njumri sei yiida be nyaki. Bana ni kadi bindi mbolwiri bannoy Rut wurtori sare baba mum dilli ha lesdi Israila nder berniwol pamarol biyetengol Baitilama. Kalkal bana taskara Allah gorko biyeteɗo Boes ɗon no joɗi nder Baitilama. Boes latino ɓiɗɗo Rahab kisnoɗo nattere jippinode dow berniwol Yeriko bana giruɗen ɗum nder ekkitinol men cakitingol. Boes latino gorko gongajo ginnoɗo wolde Allah. Boes wodino jawdi ɗundi e gese alkamari amma o walano debbo tawon. E bindiɗon mbi'ano Rut gonnoɗo nder berniwol Baitilama marino wowande wurtago fajira keccel ngam yaago suptugo cammeje ɗe sodoɓe accino njani. Rut latino talakajo e fodde tawreta Musa talaka e nder Israila ngodino dungayere suptugo cammeje colle ngam haɓe keɓa ko ɓe nyama. Nden kadi bindiɗon kolla en noy Allah yariri Rut suftoygo cammeje nder ngesa Boes ɓi Rahab. To nyande goo Boes laari Rut ɗon no sufta cammeje nder ngesa maako nden o yehi o yewtidi be maako. Boes faami law be laɓɗum Rut latino debbo marɗo haali boɗɗo. Boes latinoɗo adilijo faami ko wonino e Rut adilaare e gitkino wolde jawmirawo. On andi ko sali kadi na ɗum saɗai masin heɓtego. Oho Boes e Rut ngingittidiri e ɓe teeri. Rut artirno jo'ingo nder ngendam mum Allah e wolde muɗum. Nden kadi bindiɗon mbiya en no Boes e Rut keɓino ɓingel bi'etengel Obed. Obed nde haiti warti baba ɓiɗɗo noddeteɗo Yessa. E Yessa wonino baba annabi Dawuda gartuɗo laamiɗo mawɗo nder ummatore Israila e latiɗo annabijo binduɗo ko jabura jogi fuu. Ɗum diga Rutu Dawuda mo jame hinnuye tabiti dow mum dimɗinowo wurti wato kisnowo duniyaru mo annabo en fuu ceedi haala mum. En daari hande kadi bannoy Allah huwiri nder ngendam Rut debbo mo laatakino asgol Israila. Yake nde Israila en ngudinino jawmirawo Allah maɓɓe ngam tokkago dinaji asli goɗɗi ko taari ɓe. Rut kanum wudini dina baba mum ngam wartana Allah Israila. En daari bana noy Allah ɗowri Rut be gasnugo jonde maako nder Baitilama ha Israila e o wartirimo kore Boes kakirawo Dawuda laamiɗo Israila. Nder kala ko sali fuu en ɗon giyano Allah ɗon no tokkitina taskara mum ngam waddugo dimɗinowo nder duniyaru ngam ɗum laatino diga asgol Dawuda e nder berniwol Baitilama kisnowo duniyaru tammino danyego. Nda ɗo kadi ya heɗitoɓe wonete ekkitinol men hande yeeso to Allah muyi en jokkan jangugo nder deftere wolwanande ngendam Dawuda gonnoɗo ha Baitilama e laatinoɗo danyego Rut e Boes. To on godi jamiɗi giɗɗon jamugo her ko ekkitiɗen hande foti mbindanon min dow laawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum laawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Allah barkiɗina on e waɗa numon dow ko annabi Yosuwa wi'i Isra'ila'en. To ɗum fottanay on, on kuwana jawmirawo, nden kam cuɓe hande mo kuwanton, amma min be saare am min kuwanan jawmirawo.